jotamani halaji malifu.
Kettine kabaruji bienal mopti do studio tamani gila e jimi mu fa e finatawa. Kettine kabaruji amen.
Sakirabe hedi be jam nyalle modo eden goni kikide alal bare sappo didi lewru juli entande 2023 sappo jeddi yamde jabburi masilima chapande nay e jomi den tawa moti suudu baba leddi ande ko magelgi Ousmane Niale Bouli do kabaruji do nu jirete bogge jande to biennale artistique et culturel orchestre ngaji menaka e sigaso ana gondi e wadde concert ngaji le o wakati le sal alliance franco malienne non fawi do dandir goji wawde wadde concert yewtingol solo dessin ana nane sanne le biennale ngaji hono himbe wadobe solo jubirte en keban jabule jurnangal gouvernement malikany e ministre ana anni juinde fedde darontone non de gollirde wittirta le leji meden di o kabaru hokama kenya le batube ngaddi yodi woni sembe kabaruji di kikida ko bisimilla modon heda studio tamani dadde dir gollo do wawde wadde concert ngaji ana jokkini le suudu yewtirdu franco malienne motti orchestre region ngaji sapo jabbege kikida ko o region ngaji menaka e sigaso gondi wadde ton concert ngaji Oumar Waygallo ana tawa le o nokku le o wakati Waygallo jam nyalli bismillah ma le o wato da tawa alliance franco malienne hedo ni ko woni ton wattu joni o
mila hetti ni te fuuda no gondi e matudo no gaccu ko wonde fiide ton wattu jeelo en diam dum won orchestre mo menaka o kanyun adri ta fen wakkati 16h won tappo e jabom yambe de menaka ko be ngabuno de be kali tum halaji ciwdu Ousmane Niale Bouli fa yotto yo hono tiida laaji de deggi nyaloma hando kanye atul hakkunde gawo kanye menaka dum dubbe nini ton wattu jeelo fa be kali ton ko no deppedu gaham bañi so di gaham bañi dum ko nayri bangal cellal daggal mudum dum Ousmane Niale Bouli be nini ton ko nayri bangal dem e deder leedi marindi nikita de wiri joni won orchestre ngay sappo kanyi gondi kanyi pile nokko no defte franco malien do tagal mudum meta ko menaka tilli ko siga to kanyi ngabbi wakati de 16h dabbi no 53 minutes met woni wakati de 16h dabbi no tilli ma chapade joy etatisme ni woni fedde siga so de dum ngabbi ton wotto joro wakati de siga so no ngabbu no le hunde kali be kali ko na yiri bangal kambe du jab e deger de nini to no kabaru bibbe leedi dabbi no be woni hono worta annanoɓe gannoɓe ne leydi ni caggal muɗumɓe deni hono centiré mabɓe jaɓɓinoɓe ɗum woni jimoɓe mabɓe kañe ko nande muɗum ɓe jetti ɗum no sanne sanne fa ande Ousmane Niale Bouli ɗo mata gaciji anmin gonde fiide toon
Oumar Waygallo famama sanne a jarama e yimugol neɗɗo goto tan ko wiyete solo dessin ana e dandirgoji e binal ngal hono ɗum hono ɗin en solo dessin ana fawi dow sisliji sisli goto e wi ekkintinowo cogge ɗe ekkintinoɓe cogge ɗe yimude kañum tan kana tawe ada awon dokkal mudon na be di wida yodoma dandirgol dokugol hakkille fa be dereden famu keden na Mamadou Sama Sekou Ali Cissé
wana gor fufu wala tade jimowo no dido jimidi ngurrini idi donta sanne e kawrte bienal o do horejo troupe san ba ali jittey memi hala sifaji subagol ngado jimi solo
tawe de ada wili dani woni arande e sababuji ko yakotanen subare neddo ngaro wadde jimidi e solo
sabi dande rewbe cubete bangal jimi solo kedda nafa hande ba ali jite
generalement hen ka fu rewbe be dane mu en weli sanne woni be cuboto ha wada solo biden kasindini en neddo mu hala mu dum teddi neddo beldo dengal tunne ko hewe mu dum fu to rewbe hebete
patmata jabati debbo jimowo solo le troupe kulukur facintini koro jimi di o wadi di
actuellement nyaloma hande o leedi amen di ana wundi fewde titalaji kew rafi koral ana kule kewdi dum tawama to singaji di fayeto dina nadu jimobe kanye ngado be politique jimungol waram waldude sanne leedi amendi hewtude jam
fadde disonga jogaji jukito hen yogabe kay ngadi nangi hakkilo sanne jamare bangal jimi solori halaji chawidi majidun pamama e wi jamao
illa suudu village artisanal mopti darna joni wona arande fa luma bienal waɗe ley o nokku ko ɓuri danɗe nogaye darna ley o nokku golloɓe golle juuɗe koltiwiide ana belti sanne e waɗugol ngol luma ɓe miila ɗum laato sababu fa golle maɓɓe o ɓeyda e yirwude fa ɓeydoreɗen famkeɗen Oumar Waygallo e Ali Cissé
dum ye yamberejo ko gonde matude ko wonte wadde nokku mabbe noddete foire de la biennale ciottobe don charde kanya fa yottoyo disaji fina tawa e disaji cagnade kanya ko nande mudum gonle o don nokku
newe kono
yeya dum nyaabi kay guli yimbe ana wara sodde dum seeda seeda dum ko jeetom jonko yo nyaade mudiraade juude rewbe ko parirto ana hem ko parirto sodudu ana hem
dans la maison
kanko noddete alpha maydon o gote ngardo sodde o holiti wiide kudde kewde gonle o don nokku ngardude sanne
yido kulleji kewde kayni ina famu dum momni sanne wayti goldi do kulle kay ko nande mudum ana yeruwina ko hebetele leedi amen kallo hala yeruwere ne fu halam hala nawtorade kulleji kebetede ni
lami do godo lumo hali ko nafa mudum dahanyas
dum yo mu in goldum tam hertana ilan geni ni jeena abada fay hunde landina ka do to fum mi jidi fewde bienal o landinde de do yambere yella yimbe no gombe mutti kan e sevare kan en du ana anda wiide won geni mo artisan en woni mudum le nokku mabbe
en village artisanal kambe wonbe le godo lumo be bi e be jeli yimbe le be ngara do e bienangal timmata
sakiraabe di kabaruji fu andodo mbaa hebude do bembe ande de do hel amen facebook kanya konta twitter horejo leydi meden laamu hakkundeejo colonel Asimi Goita ana doma kay iwde sappo e joyi yottaade noga e didi lewru juliye ndu colonel Moussa Soumaré gouverneur region kay hokki o kabaru yontere jabbene de horejo leydi meden di yanton hollitinde fuddugol gol yawara terrain no fa yottaade e lelnude tuufere arandere e lycée public kay ndi o fuddanton du golleji mojjintingol lawol kay jema Bamako jo ingolla fedde darantonde no minisma harngirta kake mudun no dillude e leymali wonno faanda no batu ngaddo talataare kenyan hakkunde gouverneur gouvernement leydi meden di e guballa minisma dun wadi le suudu minister humuninda hajuji mali gondi sella de gede didi ndewri gollidinde no kake mabbe nabirte e hono militaire en e civil en minisma e dillirta mali do e chapantati e go lewru decembre fa bedre en fam kedden mamadou samase ko alisise
ministre kuni do gollido la hakkunde leede holti wiide tutundiral hakkillaji ɗi no joowi noon do golleji hasindinaɗi banggal hotugol ministre Abdoulaye Diop eddi wiide saabi muɗum pelle joƴinaɗe ɗe gondi Imma Daradji
tewti wadde ngalɗo jiidal yallamde keeɓa kabaruji mbawɗi walluden men no yaawi jokkude ɗati mbawɗi yaafinde hotugol maɓɓe kaaki fa yoppa leydi amen ndi ɗum no yaawiri ɗum mi kollitiɓe gouvernement leydi amen ndi ana landini faawaɗeɓe ele ngolɗo ɗatol ɗum tawama to douanier en fayeto cuuɗi ministre ko golleji majjum
wodan
El Gassim Wan horejo ministre o holti en yamudun no teddinde wattu sartado ka non no faccitinaadi hejo golle bangal hotugol gubede
la reunion du jour
to amem nyaloma hande o latke sababu e juri amen nabirde yeso halaji kew sarti dokka do o ana wawi teddinede wam joda halaji goddi gondi di jokkitede bangal lawol garowol fannange fewde majjum tawa anya oka goton
reste le même
le ngal do kortal kanko horojo gullidal hakuna leedi mali leede godde yidi e fedde gollobe minisma jiabe malibe yalla memde dat dabreji buytude tellaji di sam minta guldo hotugul
bibbe mali dawno bibbe mali yano be jolaari cappande temedero e cappande nayo e jeno ngarti kenyen iwrude Niger be malinkobe ana gonno leeti dallaji hakkunde Niger e Algeria do bangi kerol de leede didi yottaade mabbe do ministre kuminido haaju bi ministre kuminido e bibbe mali dawbe holiti wide laamu o faaboto be himbe no bangal no kibude ko kasindini no ko kasindini faabe dere ne fam kedden Alicis e Mamadou Samaseku
be do janobe cholu cagal ko hewti leydi amen ndi ko ka hakkilaji mudum en ana pecci yogaɓe mabɓe ana huyi sanne woɓɓe ana e sugulla hono watta fa heɓa golle woɓɓe du honoroɓe mu en ɓe yoppi caggal kabaru mudum ana suguli ɗum en sanne
weltiki sanne ko gartumi leydi mali mi yetta sanne laamu koɓɓe koɓe gatani min hakkillo ko min garda Allah ɗum min mbawa hinnade no fewiri faabaji laamu o yalla pote fewi min ɓamma anña ruttade min nder laamu koɓɓe ɗum tinno wartira no yawiri heddiɓe tonɓe
sir
ministre kumanido malin kobe ngombe njola duoni kanko Musa Aga Atayer njaro jabita adebe aeroporto ka waltini hakilaji mabe bangal faba muya iuro nato laamu leidindi uwide dabereji waram fihede yela malin kobe ngombe leidi Tunisia na heba walede kanyu endu
tout ce que le gouvernement peut faire
gouroma ka waram patabon fufu yalla bisme no fewiri ngate dun hakilo sakrab amen ngombe Tunisia nukuji gudi bebe anda vide gouroma o yekta ifanshed wakar jun o kala jugube tjelaji ngangundi yungchenda hore unandi ambassade amen ngondo Tunis
ambassade a Tunis
odo lana won dido ba le hakune lana di jegom diwoji ngaroji wartirde malin kobe temede jiddi ngombe chola le lede amendi nom holitiri wede kanko Musa Aga Atayer
ndungu ana wondi e nadde seeda seeda tatteji fuule leydi meden di nanna dubi kewdi joni ndiyam toboji ana wada bonandaji le gure kewde e gure yogaji kewde le leydi meden di hono hani wadede yalla farrati mudun ana buito hika dabereji hedi woni piadi pati torra mudun wada jude bankasi yottade motti kanan kobe kumen ngaji bipi dabereji kedden jantore blandin kasoge
yalla sakade hika bonandaji ndiyam le lamu motti gollirre raison o na martina kumpa kala yontere kabaruji bilidi golle o jamarande ana famina do kewal njam mayoji di kadanna sadju touri ka kuni horejo gubal ningal jogola kabaru njammeji le gollirre region muti
ya en comité des
wan fede ju inade le radio jidi kumpintino jamande hono wata fewde e kasaraji so hewti kebe mopti yotade jenni
commune kani bonzon le cercle bankas bonandaji njam wada e mudun rawanen fuddi gila lewru avril jabidundu golleji wutugol fonseji kadana smaila gindo maire kani bonzo
la jeunesse est mobilisée
jokol beli faba muya ong yogaji fa gayto foseji di anaburi dubi mawbe amin ana wadan nodun
la plupart des inondations
mistin widerunto diretono le lam tumbutu won dabareji piadi yala sakade kasaraji mere holti wide mu ini nokudun jam hebata jabrode pati dam hewa fa jabito edade dun dun no tiddere mu inama yalla fa hande sakade ido njammeji di
sakiraabe do kadude kabaruji di kikida ko o ka andonna gal journal e kabaruji di studio tamani hokkaton fuura ma hebude do application studio tamani mo bawdon amude do play store ka kedde heda do e sedda yewtere malikurande waran jukkininde wassalam pawaden do ko sendi en fa gonde leede jere do wonno sisli joda hala ngado talataare kenyan conseil regional la sevare gouverneur banyagara kany e dunke ande bangal finatawa kany en kali hala mudun faanda mudun yo dartude dati de kanden jukude yalla mali ana warta no woruno arande fa bidire den faamu aniko kalifa goita hebeni en kinndo hore de jonde docteur Nuhanso sedugol fina tawaji mali yo jawdi ndikanden nawtarade fa jottine mali no hebirte sembe en no bibe mudon fundukindirta juude o dunki ande holiti wide fa o tidal hebene jogala ko yaawi ko seki sabe tidal o hani nyowede yalla basi gondo leleedi mendi o an hebene jogala e wi makko o golle an moji himbe de fukani jabinde dun
leedi mali ndi kortal fina tawa cedele sinuji ma fitna akni sinuji fufola le mali kado tidal la be cagal be tan yutini dun leedi mendi dama anda wiide oro alhali o jaati woni ngari kabar o data fi cagal kulle tati ane maji munyal e sawraade ad hani wakkat jun o cabben gondude e wobbe leemal do jon touru e kanyi aslam fufna hu bandu goto tay fa goto hipaki do bandu dum do yo sawraade suni a jabbi wondude yimbe ane hani dum jabana oro alhali o patim banye wobbe no leedi mali ndi wonno ga en dum dum ni gondal finata waji kewdi leemali
dum woni hakkilo do hawrobe bat o yogabe le mabbe ana hen madam tarware hawa sisugo mo e hakkilo mudun ko hewti mal dun ana hani latade sababu fa bibbe mali fu pama tinno daranade fa jaltene o tidalla yalla warobe caggal meden ana keba battane lobbe fa o fanda tewtetedo lato rewbe dande mubben ana mawni sanne ley ko tewtetedun
au regard des différents
bagatelaji di leedi mali di mati buru fu fu wonande rewbe andon darande debbo mawni sanne li hotugul dejere yo gila legal tabi kanko lato sababu sukaɓe biye no hani sukaɓe notorto ɗum no kulintoreji kewɗi nafoji ɓe sanne wona fewi hande fuɗɗi so banggal jande so banggal
politique dokkodiral juuɗe watta fa himɓe pamara fa ɗum laato mallinkoɓe fukani haldude ɗum holliti wiide docteur Fode Moussa Sidy Bé jangguinowo tewtawle université Bamako o dunke ande darte ɓiɓɓe malli fo pati jeggui tan ko tawdere e mammiraɓe men
wakkati joni kulintoreji yogaji na jogora hono ceeral hakkude meɗen min kam mi jogora ɗum hono nandore hakkude meɗen ɓinguel leydi Mali woni kabaru makko ƴewtama yoppan kala kowoni taguji tubakuɓe ɗe hinnade ko o tawi ko ɗum latto sababu eɗi tinan leydi men ndi eɗen kini kulintoreji kewɗi gadata emen tan caɗele saabi so en mimi haala kulle meɗen hakkika en anda wiide hakkude gorko e debbo walla ɓurɗo bandu tan pabodiral ɗum ɗo woni finatawa meɗen goto foof no haaja bandu nden no kala cikkiniɓe ɗiɗo kulintoreji ɗi yo ɓeydoro faamu banggal nayaɓe amen ɓe yoɓe jangga fa hande no gorruɗen gamel
ngalprendreoiété edde goɗɗo kasen e joyimɓe haala Sidy Mohamed El Bachir hollitiwide tiɗalaji goduɗi pawiɗi dow kabaru raffindenagu e laamu bonɗo ɗum fuu e tawede mali heddoto leydi nde himɓe mum kani yettede fayi e tawede eɗen ceedi finatawaji
nafa moɗo woni e faamu holtowo kala ɗum laati tellaji ɗi gonɗen e muɗum sayiɓe e joni anniyaji lubuɓe tawata hakkude meɗen lottoɓe sababu gartane hakkillo tawangal meɗen yallane kujana hoore no haniri nisuji meɗen kewɗi fa yettade denɗiragal e ko nandi e muɗum nden hulten goto foof wiide ana hani jiriwen jaɓɓen ko gonɗen kala ko laati sifa fitna hakkude meɗen ɗum latto sababu jaren yesso no fewiri gotu makoɓe leydi Mali ɗum donguno kala jeyaɓe leydi ndi a jogui sugla jogola muɗum
wuncinimɓe hoore nde jonde hokkidirde hakkillaji kolliti wiide worɓe hawrude ɗi yewtereji ngal binal latto darontoɓe fa deƴƴere hewte limali